Abaganda bagamba ndi ekonde vanyuma liriruma era ndikubye mikwano jange abanna maddala bemba densa nyusa ku radio ku TV ne ku stage sawe tuse yokusasura by voting me nga munonda nga Lord Mayor wamwe size kusaga nzize kubanga netamidwa nze kenyini atenga manyina mwe netamidwa entalo netamidwa enyombo netamidwa abantu but city administration tujiraba mu koti mu likanyomero ka Uganda tujiraba mu koti mu mambuka mbale kabale bawo za misango but the office needs the Lord Mayor okubanga atambuze ensonga zino ekyo kyenzizo okukola.